It's a boy, Galaxy on the beat.
Sexy music, Galaxy mpaku biti. CJ boy, ama hey, nimekutafuta kila mahali kote sijaona mpenzi. Ndiye nokunonya bakuti vya wona olikuwa deli. Nimekutafuta kila mahali kote sijaona mpenzi. Ndiye nokunonya bakuti vya wona olikuwa deli. Basi nisame kama nimekosa baby, yeah. I'm so sorry. You are the one in my heart. You are the only one.
When I think of you, tukicheza tempo, tukicheza kwenso bando.
Acha basi nikuvishe pete, nikikuita baby njoo. So unajua yanauma, so unajua yanatesa.
Nimekutafuta kila mahali kote sijaona mpenzi.
Ndiye nokunonya bakuti vya wona olikuwa deli.
Nimekutafuta kila mahali kote sijaona mpenzi.
Ndiye nokunonya bakuti vya wona olikuwa deli.
Yegwe gwemba denga nonya nankuiga kati nkusande nkufunye kakwe kumire awarara machaye. Chokola zeche matira. Zikirizo mukwano baby kusuza bujika.
You make me feel so complete. Mukwano ya gwanina.
Kaba kole wacha mukwano za kusanira. Kaba jena bichi mukwano za kusimisa.
Bakuti vya wona olikuwa deli.
Nimekutafuta kila mahali kote sijaona mpenzi.
Ndiye nokunonya bakuti vya wona.